bunny more to the hoose.
Got that to chop pecker.
Laga this, laga that, cause you not you got it like that. You got it like that, you got it like that. Now see me like that, you got it like that. Cheza, cheza. Man bunny safi na pambia. Wacha tuone kipepea na kuchapia vitu safia. Kitu ni moto, nandia. Tuishi milele miakamia. Habari njo hiyo wakati ni sasa na muda mfupi. Na mambo ni mengi, sha, sha.